on the boy, call me number one. Paresa.
Zedwap.com.
Kwanza nimekuwa, nimemachua, mapenzi nayajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today, cause I love you every day, forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo maibu. Tena, nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakumenda tena, nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda. Panda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika, tiri kwake nimefika, tatu yendo anepika, bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba ya na mimi nikatunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today, cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo, nilipo maibu. Nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda. Eti mimi uyu uyu wa